DajimSafi.com.
Mkinipokonya uyu siwafi china fanya fujo. Kipindi watu wananiona mzigo, ndo kipindi ye alinitunuku mzigo. So mkimchukua uyu siwafi china luka judo. Mwingine kama huyu hakuna, ukibisha nenda ukagugo. Wakumzidi baby wangu simuni, mtu anaona mpaka siku za usoni. Zambia na toki mwangalia majoni, ena kifa kifo cha menda nenda peponi. Oh na na, kama utani nimempata he, yuko ndani na tangaza.
Tangazo, tangazo, nimempata wakwangu wakuishi na ye, nitazeka na ye.
Tangazo,
tangazo, tangazo, nimempata wakwangu wakuishi na ye, nitazeka na ye.
Tangazo, oh mama, mama, oh na 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 na, oh, 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 ah, ah, ah. Wake betri lo nimezima, nimependa nimezama mazima. Ulefu gani misijui kina, kila nikipima. Mwezenu na enjoy, I'm the winner. Napata breakfast hadi dinner. Michezo flani ya kiutu zima, mwezenu jeuri sina. Yes I don't need it, somebody. Mina yetu metoka mbali, mukitubo atuwa masayari. Mina ye, yes we don't need nobody. Mina yetu nadalika kidali, kifo cha mendeki chali chali. Mina ye, kama utani nimempata, yeah, yeah. Yuko ndani